dadaalada ay dowladda dalkani Kenya laamaheeda amniga ugu jiraan inay ka hortagaan qulqulatooyin nooc walba kooxda Al-Shabaab ay gudaha dalkani Kenya gaar ahaan gobolada waqooyiga dalkani Kenya ay ka geysan karaan ayaa heer wanaagsan marayo. Dhacdooyin kala duwan oo gobolkani ka dhacay dhammaantood waxay ahaayeen kuwo looga gacan sarreeyay kooxda Al-Shabaab, iyadoo 20 ka mid ah kooxdaasi lagu dilay deegaanka Mandera, halka sidoo kale ciidamada booliska dalkani Kenya 8 ka mid ah dhaawacyo fudfud ay ka soo gaareen. Sida uu sheegay afhayeenka ciidamada booliska dalkani Kenya Raselo Onyango, deegaanada kale haatani dhiiranaanta iyo weliba ka horjooga looga sameeyey kooxda Al-Shabaab waxaa ka mid ah maamulka Wajir County, halkaasoo dowladda iyo shacabku si wada jir ay uga shaqeynayaan hab walba loogu hortagi lahaa. Gudoomiyaha countiga Wajir Oguma Karuku ayaa sidoo kale saxaafadda kala hadlay dadaalada iyo weliba dhiirigelinta shacabku haatan ay ka heleen in haatani hoos u dhac ku yimid la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Arrimo kala duwan oo gobolka ay doonay inay ka fuliyaan ilaa iyo haatan la fashiliyey.
Currently in northeastern region we are having the challenge of the Al-Shabaab.
Inda waalidba gobolka iyagani waqooyiga bari Kenya waxaa ka jiray carqalado kooxda Al-Shabaab ay ka geysanaysay. Ilaahay idinkiisa, annaga haddii deegaanka Wajir aan nahay wax badan ayaa haatan inoo suurta galay. Isbedelkaasna waxa uu ka yimid iskaashi ay wada sameynayaan siyaasiinta, waxgaradka, arrimaha bulshada, dadka ka shaqeeyo iyo dowladdu iskaashanay. Micnaheeduna waxa weeye weli khatar ayaa
so that they don't
mudanayaasha iyo siyaasiinta gobolkani laga soo doortay iyo hoosta ka wada xariiqay hanaan walba kooxdaasi loogu hortagi lahaa. Maxamed Cabaas Sheekh Cabaas KK, senatorka countiga Wajir oo goob fagaaraha kale hadlaya shacabka magaalada Wajir, ayaa sheegay in aysan jirin wax haatan looga cabsooday in kooxdaasi ay gudaha gobolkani ay dhibaatooyin ka geystaan. Shacabkuna waxa uu u sheegay inay iska caabin ku sameeyaan lana dagaalamaan kooxdaasi Al-Shabaab.
Maxaan doonayaa ree Wajir inay ammaanka ayaga ay muujiyaan, waa inaad dowladda la shaqaysiin, waa inaad wixii jira aad sheegtiin, waxaana hoos gashanaysiin lama rabo, waxaana hoosuulayna ammaanka cabsi aad ku jirto bala jirta. Cabsi kuma noolan karaa anaka. Ninkii Al-Shabaab garanaa haysta adaa qaad meela geynaysa, ninkii qura haysta meesha geyn adaa qaadna, laakiin Wajir cabsi kuma noolaysa. Wajir magaalan way socoto, waa dhismaysaa, dhaqaalaha waa isku xun yahay, dhaqaalaha waddanka ilaa isku xun yahay. Maxaa yeelay waxaan loo sabrin baa laguma gaaro. Soo ammaanka waxaa naga fuulo waajib qof kasta anaka adinka kudi madaxdiini iyo adinka kudi waajib baa naga fuulo. Nin walba waxaa rabaa gurigiisa wixii ku jiro aas fiiriyo, nin walba qafkaas ogsii aas fiiriyo, dowladda lala shaqeeyo.
Wasiirka amniga gudaha dalkani Kenya ayaa inta badan gobolada waqooyiga haatan ka gaalaabaxayo adeegyo kala duwan oo fududeyn kara in kooxdaasi looga hortagana. Goobo kala duwan ayaa la dhigay, laamaha amniga dardaaran culus ayaa la siiyey. Sidoo kale shacabkuna haatan waxay helayaan dhiiranaan, iyadoo wasiirka amniga gudaha dalkani Kenya usbuucan hore antiisa uu booqday qaybo badan oo ka tirsan goobaha kala duwan ee ciidamada amniga dalkani Kenya ay kaga sugan yihiin xuduudda dalkani iyo Kenya iyo Soomaaliya, taasoo uu sheegay in hakad ay gelinayaan furitaanka xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya tan iyo inta kooxda Al-Shabaab ay ka saarayaan gudaha dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.